iskeenbado meesh la iigu ka daro qosob iyo dhulbaad la cagahaaga cagahaaga dhigila
Sidey, I'm chubbin' lay.